na mono yimezawa isini yubaishida ni mwana mono yimezawa mashambiki nokwelezia ni mwana mono yimezawa isini yubaishida ni mwana mono yimezawa mashambiki nokwelezia. Samani tumba, rasika ina kalangini. Ota ile nanditoleza matukwa nogo ya joma. Yaka samani tumba, rasika ina kalangini. Ota ile nanditoleza.
Sida, sobi.
Wamesha maiva neza kulwa. Nijome wakakima. Mbandia kwenye nukwasanga ya taiwe wamecha mebandeza kulwa nizungu kandeteni kweli dunia no yesa umela wambode na chobongo
kweli mwisho liga na maisha
mazira na ete ito kweli moroboyo imanija na boi ya mwana ujumua.
Mwisinesa
kambiki magwa kibazi ninye mona byanenge manane zonge relationi kana iwana bachangiza mashambiki magwa kibazi ninye mona byanenge manane zonge relationi kana iwana bachangiza Masakonogo, relation in your mogo, Mamia wana nozawa, reporting in your mede, Mamedo in Masakonogo, relation in your mogo, Mamia wana nozawa, reporting in your mede.
Wanna go?